Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde altinere jagom lewru février jena yano ƴaɓɓirima Silima Gotle maison de la presse Bamako jottinono ɗo kabaruji numéro 1. Ne jakkito yontere nde wiyama ley laamu gawo yimɓele hewɓe kañen joppi nokkule muɗen civil en so garti ley gallure nde caggal ko fedde jaddi koɓe ɗe ɓe noddata AGS yiɓe joppa nokkule ɗe. Kamɓe golloɓe ɗe suud docteur o nokku noddirteɗo pongé ɓe puɗɗi muutere mabɓe nde annda ka fuu ɗo haaɗi wattu joni ɓiɓeɓe kajaɓe paabire kono ayiri banggal kaakiy kono ayiri banggal sakkade haddugol ɓiɓɓe rewɓe fa hannde ɗum yara e caggal les région Koulikoro Sikane so kañe fa jettoɗa kayi noon pelle ONG ɗe kollitiri wiide ɗi wono sembe kabaruji ɗumin jogini oɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Way Gallo jooɗiɗo microji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadou Wattara wonto ɓoggi jamɗe toɓe kolliti wiide yimɓele hewɓe kañen joppi nokkule muɗen wattu jono so naati le gallure gawde caggal ko guɓal ngal ɓe noddirta état islamique o grand sahara wiɓe joppa ɗeɗo nokkule nokku noddirteɗo Doga yiɓe mbihi yoga yimɓele yaaɓe tonɓe wattu jono garɓe le gallure gawde yoɗon mawɓe kañen fa yettoyo sukaɓɓe mbawana kohe muɗen hunde e rewɓe ko nandi e muɗum wattu jono ɓeɗo yimɓele jogi nokku noddirteɗo Doka yi ɗum ley laamu nokku noddirteɗo Tintilit les région gawoɓe garti le gallure gawonde noon hollitira wiite fa keɓen famtare keɗɗen Ali Sisi.
Laamiɓe kuminigaji ɗi holliti wiide ñande fuu Allah feytu ko ɓuri kamiongaji nogay ɓe yimɓele igguɓe iwde jonde mu'en deɓe woni goto goto mu'en fuu woni garoɓe laamu gawu le wimaɓe ana tiiɗi sanne halde adadu yimɓelle eggoɓe iwde jonde mu'en warde le on ɗon nokku saabi wattu fuu yimɓele ɓe ana egga iwde Doge kanyle tatteji fuu gonɗi le gelleji commune telit ɓeɗo yimɓelle kañum en ka narti hoore mu'en fati ware naɗu fati guɓɓalle AGS ngal yettina ɗum en torda noon hollitiri wiide cuɓaɗu gotodomo yiɗa inde muɗum haale o jokkintini e haala ɗum wiide ko ɓuri civil en temdere woni mbaraɓe ila fuɗɗore lewru mars hitande 2022 le on ɗo nokku goto caggal ko djihadiste en ɓe hippiɓele nokkule to ɓe gontu so ɗum ɗu ɓettike bis goto aɗo yimɓelle yaade dawol jogiɓe kaɓorɗe gomɓe e mutu kañum en ndu hippike ɗum keñen koɓe nokku o ana woɗɗiri laamu gawo kiloji capantati wala fuu mo yonki muɗum heddi hen ga gaɓɓe golɗo hippangol ka teti ɓeɗo yimɓele ko jogi fuu yaadi hen le hakkude leydi amen ndi yimɓele nayom kañum en wara motoji kañe galleji sumama to dabaji kañe ndu wujjama caggal hippangol gaɗagol fewde e genini ɓe noddirta gomosago le cercle bankas aljumare ɓettide yimɓele jogiɓe kaɓorɗe ɓe anditaka woni gaɓɓe golle o le wattu jon o ka yimɓele joɗiɓe tumɓe ka holliti wiide deƴƴere fuɗɗi wartude d'accordɗe maggal paɗe e gonɗo zanadugu kiloji ɗiɗi fade maɗa yettade sigaso le ɓalirre leydi amen ndi kañe ndu yimɓele jogiɓe kaɓorɗe ɓe anditaka hippike ɗum aljumare tati lewru février hitande 2023 wakkati yamde noga e tati
se fa hannde ɓe kolliti to gawo to yimɓele ñongitiɓɓe an le nokku noddirteɗo bawa ley dene nde ɓe noddirta to woɓɓe an toon do ana nokku noddirteɗo conseil conseil ɓe mbi iɗum le commune nokku noddirteɗo gurey noon ɓe kollitiri wiide wattu joni o yimɓele wonɓe toon ɓe fuɗo yo sukaɓe kañe mawɓe no min kalniron wattu joni o goto gotnaɗo goɗo taw wi ɓeɗo jamaɗe ana kaja kono ayiri banggal ñamduji kañe fa yetto cellal keɗɗen ɓeɗo yimɓele ko jifi dow hen dow faccitago Ali Sisi
yimɓele gomɓe e mutugaji mu'en wari Dogeyi ɓe mbari ɗon yimɓele taton ɓe cuumi luumo ngo butigaji fa yetto danɗe gonɗe ɗe hen fuu ɓe jokkintini lawol mabɓe yaade le gelle goɗɗe to ɓe gujjo e dabaji yimɓe gomɓe le ɗiɗo nokkule kañum en ka ana wondi eggude fa ham warde gawo doro nsaka pelle kumaniɓe yurumere wari ɗon eɓe gondi limtade ɓe so ɓen tilike limtade ɓe fuu nen mi andata adadu ko ɓe mbarta
ɗiɗo kabaru wi fana mba heɓe do page amen facebook e compte twitter Sidio Tamani kono ayiri banggal kanko kuminiɗo kabaru haqqeji ɓiɓɓe adama en le fedde nde ɓe noddirta woni nde noddirteɗo wattu joni guillaume gui fa wiyama o yoppa nokku noon laamukoɓe leydi mbali nde kollitiri wiide ɓe mbi hippene ɓaleji clim o halta wattu joni kono ayiri banggal yaɓɓude haqqeji ɓiɓɓe adama en le leydi mbali ndi le on ɗo wattu fuu kanko noddirta aliyu tine omo domta le leydi meɗen ndi altinere hannden so o yettiki ɗo bomako ɗo o wi ko wembimo sanne kono ayiri banggal no haqqeji ɓiɓɓe adama en gonde yaɓɓirede le leydi ɗum woni le leydi mbali ndi ɓamde saha leydi ndi kañe fa jettuɗa le wudde leydi ndi kañe ɓadale bomako e ko nandi e muɗum ministre kumido hakkunde risi kanyi leedel goddo mo der Sergey Lavrov yamo mo domta kanko du leedi meddi do wadan le nokko balde didi koni faana gol do jahol faabe jewto yalla hono gidiragol hakkunde mali kanyi risi han tekkinirede fa handen konayri bangal nyaloma kejenaado sakkade haddugol bibbe roobe le adnar lu fe mangal modo du yambinta hande le leedi meddi ndi be kolliti wiide le nokko no derte do kulli koro fa jettida sigaso kanyi kay haddugol bibbe roobe dum yara ciagal fe leedo do nokkule tayid wiide dum wonde wadde kutteji kewdu konayri bangal cellal mabbe ali sisi
haddugol kutteje mudum ana mawni sanne do cellal suka debbo do woni ko nimsi kanko umu Salif Traoré ardido fedde kumani do wadde ima daraji fa hada haddugol suka be rewbe leede amendi
on couple
suka debbo ana taade yel ana buita nege mudum sedan gaddo e tawede fu nuku taccete don ana wa natal sabe hewtinde o debbo torra mide mila dum wala hunde tentere le nyolman handen mede tewtere yimbe fu accadu yalla badde roben ana heba wadde gurnal lobbal
dunke andan be kabaruji bilide cellal kanyu ndu holiti wede haddugol sukabe rewbe won kutteje di waawi yottinde dum bangal cellal di fay hunde waawa sawrude kasem professeur Ali Tembeli doctoro congé
le watti beewu be rewbe juunabe ana tordaji mawdi sabe ana tiidi bibbe mebbe waawa jippine no yaafri sabe ko he mudu fa tambe yaltina iijan ko milnaaka do ana bisi do bangal budduje taadugol ngi wadaango gidibe sukabe sabe de buddure ana waawi muytinaade ko naato sabe te gunde jaati suko on torra le beengu mudum fattaade debbo pe hore mudum
be min kaldi e mu'en fuu do darne wotere tawa be mbiide kina imma daraji mawdi wade le leedi amendi fa jamande Martine Kumpa do kutteje ko woni haddugol sukaabe rewbe yalla janyili di fuu ana jaba kanyum en do windaade le datungol Fatimina odo golle yude le leedi amendi
kambe golobe su doctoro do point g do wiambe puddi mo terma be anda ka fudo haadi bete handen wottu jono tobbe sappo didi woni ko be dar lamu o musengabe jenginobe wonbe do bomako do wiam murtirma be timmi sabde jobdiji mabbe di kokkamo non kanko jottino kabaruji fedde signi be kaldale kawrangal no dirte 15 octobre do bomako do kanko no dirte Adama Assoba festival sur les Niger kawtal mudu sappo jeno bangal dum timmi dum woni aswer jabbinonde le ngalure segunde le majjun jamara wonde tonde wi ko hewen hani wayltede no golliji di ngori kebam famtar kedden Ali Cissé sita sidibe
yimbe ko heewi fotbe de yembere politique weltiki sanne do de yembere ngadaane
je pense que min ka min dum landinama fagas no dum lati fu atawan wonko wontun ko haani yawteede ngadu wadiri no wodi leedi amendi no wordi ni woni ko halla adnar allah yimbe be min jiamno e tele tan yambere ne lati ke wakati juude amen yidude mabbe dum lati sababu do juude amen sodde kulle godde jeade fina tawa yimbe wobbe be jeaha do
ngadu e tawede fu yogabe mebbe holliti winde yembere no wadirte an han ƴewede le ñalande warande be holliti wiñol man goto yembere an han tubede de inde sugaben
onon ka mile seeda tawon won gardudo uinay nogay jiddo warde sodde kulle faa heewi hebata fe lawol do dabbo yimbe be ana futi nukkule de
kulleji cottitede ko heewi tama on nukku ga ko buri yede sanne woni kaddule ko hollitita fina tawa meden Al Husseini Touré kayo neddo goto cottode kaddule o holliti o hebi hen hunde sanne
yimbe ka ngaran tan lando cugguji ciagal yambere ne bike ne mi kebata client en faa heewi garobe ka fu hunde wotere na kulle didi tam sotta ciagal yambere ne woni so be kasindinama e hunde so be noddami be ndiya mi gaddana be
micitunde wittimode ne yembere concertji mawdi wadama to yimobe ande inde en hone Salif Keita fotade Prince Diallo ciagal mudum dadura du wadama do dogunde lana do Jean Mayonnaise mo
wattu jona jara nokku no dirta kay be bi luma mangoto go kanyo sumi ton hiccanke no wakkati didi jamde don hejjere dulum kanar no be kultiri wala fukkidi le ka kaki kewdi kanyo bonle odo nokku kanko gouverneur région yottiki wattu jona fo yoto dati kandi nangete won photo goto jenaade le beme ande de ko holliti tawide niaze dum woni glace jippiki le region tawdino wattu jona odo kabaru yam dum wana gongo pene baleji krim Ali Cissé
kanyum jaati kabar hollita do beme andede yo penenon sabi yogabe holliti do beme andede wi neji yi ama nokku noddirteedo assuratan le raison tumudu dum wala gongan dum penenon cagat imma daraji wadade yi ama wi o photo kiddo ko hollitida neji jippigen leede lefon sahin hone algerien giditan 2018 le lewru janvier hore mali metto do yimbe andume kabaru weltago watti holliti neji fu mataka le raison tawden le wi madame Jabate Fatmata Sango kankon directrice mali metto ko holliti fa handen wi sun wala nukkon buba fartade 0 degree so neji heba jippade le leedi malni o le o watti le raison hala don nukkon buube jabbi degreeji joyi fa hannan yimi andume kabaru weltango watti wi ana mila kam heba toba den nukkuje le leedi sahin le watti waro fa mon wi o kabaru neji hala ma nukkuje kewde ga hunde fu mataka le secteur o watti le raison tawdini
wattu joni en kalan ko nayri bangal kabaruji ngaddile yonternde fedde hande timmintinde nuugal sari ngal le leedi meedi ndi joɗinama kañe fa yetto kawtal ko noddita festival sur le Niger ngaren timminire en birki sembe celdi san Algérie 2023 dum won leedi Sénégal ndi banti o do coupe
en fottana kabaruji maɗɗe yontere ko nayri do golleji wiitugon suudi séria mawdu ndu pelle politique ko heewi jabine ɗi dabiriji gaddo e tawede fou yogaɓe holliti kan e jaɓɓinedum kabaruji meɗen le yontere ana nayri kasine do yembere ko noddirte festival sur le Niger kile muɗo sappo e jeeni ɓo ko waɗale guenni segu nde yontere hooreɓe nde yembere holliti wi kulleji ko nayri banggal final tawa meɗen ko heewi muɗo cottama le nde yembere ɗum naati hen saabe hannden keɓal guenni segu huncini hoore jamare ndu holliti weltama sanne do waɗugo nde yembere le guenni segu kibaruji meɗe yontere kasine ana nayri bangal joƴƴinugon gollidirade kesere e inde yimɓe haɓintoɓe haqƴe bani adama le leydi malli o dabiri fiyama go lewru février le batu conseil des ministres bamako ɗo nde gollidirade kesere waran gollida e ministére taƴana kiite leydi malle ko nayri bangal haqƴeji bani adama en timna kabaruji meɗen ko nayri bangal chan algérie hitan 2023 kile muɗum jeɗɗi bo leydi sénégal ga e leydi algérie wonko korte o final caggane fiirde ballone timmi ɓe yehi e tirobi gale o tirobi leydi sénégal fi leydi algérie bingaji joyyi leydi algérie bi aji ne hebi ɗum naati saabi so leydi Sénégal heeɓi hoore le ocean timmuɗo nde asuwere
sikirab ɗo garte haddude beete hannde dow kabaruji meɗen jowiɗi dow studio tamani ɗo min mbiya min jooti on sanne heɗade heƴƴo jamin ɗiɗo kabaruji fou so gabbirdo beme ame annde toɗo mbawi heɓude ɗum so gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere orgo no noddi numéro viyamo mairemaire 37321 fande fande e fewno kono andirɗono ɗo e sen yewtere meɗen nde ana wodi wassalam nere fu yewtere meɗen nde dow hawaluji yowoto to segutoɓe kollitir sa ƴeewi wattu joni ko heewi e jamade nde fara wonde nayira toon ko nayiri banggal panno gaynoɓe kollitir wiide yimɓele ɓe mbi sa ƴeewi ɗum nafa sanne noɓe kollitir wiide le oɗo nokku fa keɓen famtare keɓɗen Aly Cissé sita Sidy Bé
sekura min goni dene goɗɗirde kiloji sappo ngallure segu yamde sappo e jetti wonto foyre ana nokkule ɗe fuu ko heewi galleji gonɗiɗi ndende fuu panongaji nawtorto galle sisilankoɓe du panongaji ɗini nawtorto Aboubacar hoorejo galle o ana hanna min nafa ko woni e nawtorade pano
ɗi panongaji ana moƴƴi sanne saabi nange wonko wattata yiite e majji aran noon mbiɗe ɓama kuran to joddoɗan goto min yoɓino kalsi komi hana yoɓude watti fuu metti ana hakkunde amen giddi heɓmi ɗi panongaji mi sulti
nawtorade pano wona hunde tiiɗude ɗum woni ko o jokkintini hen
sa won batterie ngaji tati le galle ma fo ana wawi natade ñayiri fa kasin feso a won hono frigo e climatiseur fattade ventilateur nannan muɗum ana wawi huɓɓude ɗum fuu tawa a duppe fe hunde
aramata Cissé joddiɗ mabɓe goɗɗo le dende kañu ndu holiti wiide le galle mu en to pano ngaji ɗi tan woni koɓe nawtorto o wi wala fuu ko hasindina urude to yimɓele woɓɓe nawtortoɓe kulle goɗɗe fa heɓa foyere
won pano lobbo aɗa wawi huɓɓude frigo ma ne wellirma ƴeewa télé ne wellirma kulle fo ko welma ana wawi wadde tawa ittala fo hewtema caggal muɗum kasi a laftaki ñayri le galle ma nde ñalmana hannden mi wonɗi pano ngaji mi sulti fa wala to haade
haya tawede majjum fuu kanko Aramata Cissé ka holiti wiide pano ngaji ɗi coggu muɗum ana tiiɗi sanne tiɗɗala majji waɗi so galleji fa heewi ɗi ngala bawɗe kañum en ka walaɗi donke andanɗo kabaruji ɓiliɗe hawalu tijani sangari kañum ka ana narda laamu leydi waɗa immadaraji yalla pano ngaji ɗi heɓugol muɗum ana laato hunde newinere leydi amendi
saabi sa ƴeewi hannden laamu ana hana fiide dabiriji tofon ƴeewa hono ne moƴƴirta usine ko moƴƴidatɗi pano ngaji le leydi meɗen ɗum ana faabo ɓiɓɓe mali fo hannden heɓude courant no yaafiri tawɓe itte kalsi sattuɗo sanne maso e wawi wadde ɗum ɓeɗe wawi hokkude commerçant ɓe kamɓe ma jumre entreprise ngaji mawɗi waddat ɗi kaaki cotte leydi mali no
yaafiri
jumana sangare malinke goɗɗo holiti wiide kañum ndu tiɗɗalla pawiɗo heɓugol pano ngaji ɗi waɗi so golleji majji gana keɓori yirude sanne ne leydi amendi
wa hokkude misale de plaqueɗe saabu sa ƴeewi woni plaqué yogaji ko sottete ujunaji sappo ɗum ana nafa jumre galle ko heewi ga ɗum e tawede fo attan yimɓe heewɓe wawa soddeɗu woni batterie ngaji kasine ko coggu muɗum yata ujunaji jeegon fattade ujunaji sappo le ñolmana hannden so a yehi ɗum hono ɗi batterie ngaji wawa hokkude hiite galle to jama woni
sanne
donke e andanɓe kabaru majjum ka holiti wiide leydi malindi pano ngaji ɗi ana nafa ɗum sanne haya tawede majjum fuu ɓe koliti metti mabɓe fewde e ko malinkoɓe ko heewi mu'en fuu ɗum woni nde temdere fuu capan jeegon kañum en ka won goɗɗu ko nawtoroto yalana heɓa foyre ko wona nawtorade pano ngaji ɗi taw min kaddata e magasine amen kaalen haala hawalu mo fati yetere landini min jiye ko yontere warore ko